nene nimedata data na vazila kela kanga. Oh my baby, I love you, baby.
Wife material.
Oh, can you touch me, baby?
Moyo wangu nenda mbio.
Vitu unavyonipa mimi we.
Nanifanya paga.
Kukata mpaka chini mami we.
Kibinuka para na we.
Wezenu we. Nadekezwa. Wezenu we. Ninabebwa.
Anapiga deke anechuchumia. Kama take ananisusia. Namba kidogo anengangania.
Mwezio, mwezio, mwezio nanimaliza. Shelio, shelio, utamu umepitiliza.
Chumbani ni noma, yani moto wa upo ile. Singida Dodoma,